yangu halisi nimepanga, moyo na hamu wa kutekeleza, kwa mawazo ni ndoto ninaota, sometimes imani inazorota, kwa magoti ninaomba, majukumu mbele yako minaleta, niwezeshe kusonga, nyakati zile kwa imani nimekwama. Each day Regrets kama ninge fanya vile singe kuwa hivi, ninge fanya vile inge kuwa vile. Each day Regrets kama ninge fanya hivi inge kuwa hivi, ninge fanya vile inge kuwa vile. Matendo yako yafanyike utakavyo, utakalo lifanyike. Matendo yako yafanyike utakavyo, utakalo lifanyike. Let your will be done. Let your will be done. Your will be done. Wacha iwe vile wataka iwe, mpango tunayo ni wewe. Utakavyo litatendeka, utakavyo litafanyika. Nikiwa chini ukinena, nitainuliwa. Hata niwe nimekwama, niwe nimelemewa, niwe nimekonjeka, ukinena yatabadilika. Matendo yako yafanyike utakavyo, utakalo lifanyike. Matendo yako yafanyike utakavyo, utakalo lifanyike. Let your will be done. Let your will be done. Let your will be done. Your will be done. Matendo yako yafanyike, yafanyike. Matendo yako yafanyike utakavyo, matendo yako yafanyike, yafanyike. Matendo yako yafanyike utakavyo. Each day Regrets kama ninge fanya vile singe kuwa hivi, ninge fanya vile inge kuwa vile. Each day Regrets kama ninge fanya hivi, ingo kuwa hivi, ninge fanya hivi.